guud ahaan waliba ha ka dalgeliyay ciyaaro bunano lugtee adduunka sabab la xiriir yahay cudurka COVID-19. Intii uu si aadays aan ka faafna cudurkan caalamka iyo waliba kulamada hansho ee horyaalada shalgadiisina waliba la dheelay jiray taageero la'aan kulamo badan oo la ku weldhiday ciyaaro iyo waliba go'aan la ka deeray in la roojiyo intee xal la ku deeroba. Silimada wasaaradda dhalinyarada ciyaaro dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasaarado dhalinyarada ciyaaro ee dawlad goboleedyada dalka ku jiraan waliba ay la wadaagtay in hakad la geliyo dheelowga bunoonaga lugta. Markii lagu hadal silimid ee ciyaaro lagu dheelowga deegaanada Koonfur Galbeed ayaa la geliyay iyona hakada si loo korseeyo faafitaanka cudurka COVID-19 maadaama garoomada bunoonaga lugta yoonas ku yanga dad idin tir badan. Ahmed Ali Hassan waliba gudoomiyaha xiriirka bunoonog lugta ee Koonfur Galbeed waliba uu isku hadalaya saameynta ee hakadka ku kooya dheelowga bunoonog lugta ee degmada Baydhabo maadaama Baydhabo uu isku dareere kooblanka magadare South West State Super League.
Eedan ma santo taramay ba ilaahay eedan ma santo idaada arlaade aan guud ahaan horta xaaladda sportiska ma ilaahay inshaalla si sanbaatan ugu din guud ahaan dhibaatada oo adduunyada ku jirta saameeyay ee waxa ay ciyaare aho meel aan shaada Koonfur Galbeed naga tahay mise degmada Baydhabo naga tahay waxa ay ciyaare dareere ma leh marka kulay dhibaatada oo tagay adduunyada ku jirta waa lagabna gabi ahaan kubadda cagta caalamka baan dareerna kubadana waa sports horta muhiimada horta nafta bini'aadamka in la badbaado horta muhiim ah baad shalay walaa sports iyo dad sports ina fashay bisu faafaysan leeyo caafimaadka iyo nafta bini'aadamka ku muhiimsan baad shalay walaa sports ina isbuu yahay hobiraa laakin guud ahaan xaaladda sports Koonfur Galbeed ina degmada Baydhabo meel fiilay maraa liti kooxda tartanka Baydhabo na meel raan shaad meel fiilay maraay wajiga sheekooda gaba gabaabi iyada wajiga lamaad hal ayaar la ku dheelay wajiga lamaad meel raan shaad la galay inta guud galafada meel raan shaad problem kan dhii
ee liiga meel fiil maraay ee sida loo ogsinaa ee ciyaartoyada may haysteena aalmin defail jirsho dhisnaay niidiyo markaas ay u furnaay ee saameen wing ma sheek walba ka korto ee dibandhiyo oo markaas ay cudur coronavirus ku wal sports ka dhalinyarada maadaama aan soo kooy korno xaafado rogan
ee ila ma san torto saadi bogda kubada cagta caalamka iyo nay guud ahaan caalamka bool ma jiraa tala ku diwaan galiya dadkan lockdown waa ka jiraan stay at home walaa raajara ciyaartoydi oo caalamka oo yoonkin karaan lama mar saddex mar aalmiin day jirtay balankast idiska aalmiin day leeri oo meel raashay training idiska soo biyay inkastoo naftirkan stay at home kaina yareeg Soomaaliya madalan feeri igaar ahaan tan Baydhabo madalan feeri saasatan dhalinyarada may buu aha meel raanshada aalmiin day ahaayeen xiraabti aalmiin dayan galabti aalmiin dayan yadoo bulsho in isku badan jar gadaran kale la diidahay bulshada oo eedan kooyta la diidahay laakiin may baatume dhowr qof karaan 20 qof oo may jirta galabti aalmiin dayay xiraabti aalmiin dayay samaanaha aanan dhugna aalmiintid iyo nay physicalki oo horaan ka jiraan xaalad iyo jirsho ka jiraan aanan dhugna ee meel rajayna bal hoob ilaahay rene horyaalka madib bilaawdoon bal inay meel rajayna hoob ilaahay horti inay kooxood aalmiin dhalan training halan ee hoob janis lan halata kooxo may buu garoonka dhowr milyan ka aalmiin dhay koox kasta hoob sidii horaan baa jirtin koox kasta aalmiin dhay bilaawta horyaal hoob bilaawdo kullay lan kasta physical jeena walaashay jir ahaanti sahanis naga aalmiin walaajan suubi hataba dad badan oo aalmiin roojina jara dadkii roojina ma rajayna hoob ilaahay madib horyaalka la aalmiin isu bilaawdoon inay aalmiin dhay bilaawdoona gudahan saas wal hada geeka ku xayiran inay meel raanshada noocaas ay noqoto ma jirto bilaahay
kokumada ciyaartoyda bunoonog rugta ee magaalada Baydhabo oo san dhilow kooxda FC Gaadiidka iyo waliba uu ku hadalay dareen sheeki Eden hakad kali gili iyo waliba siduu san aragowa
waliba leeray maay Abdirzaam Maxamed oo waliba dhilay FC Gaadiidka
ee waliba hakadka kooyay ee guud ahaan ba caalamka dhilowga bunoonog rugta ee digmada Baydhabo ku mid ah taas oo lan sababay ee cudurka coronavirus ee shakhsi ahaan sakin saameeyay
eedeedan kumataas inkastoo horyaalkii Baydhabo ka soo dii ihaani oo caalamka bisrumeen ki Baydhabo ka soo dii inuu hadii weyn hoganka eedeedan kumataas lama ah kulay iskooleyn aha hadii la arsin isma inta dhamaay rajee imtixaankana inta dibdan dhikiya maleeyaa eedeedan kumataas
marka horyaala meel feelisiin maray ee kooxda hoggaamiyaha ku mid ata ee maadaama bunoonkii la hakii kooranba ee sakiintaa wadaas madelin fiiri bunoon dheelist iyo liba aalmiindadi oo liba dadka inta badan in soo kooyna meelo
taasna waa tolan wal ku erko ramale waa bagaaladay bawlay xakiidi udur oo wal ilaahay sheenay jarmeelun wal ilaahay sheenay la seer kormale ilaahay noo biileer kornimo udur kuma tolan erko ramale bar horyaalkii aalmiindadi hakadan oo gali intii udurkaas noo dhamaado rajaynaa dilaar
hadii halka ka galna kooranba ciyaaros aan dareereen
ciyaaros feelin ka dareereen shan kuun dheelni shan kuun badayne tuma shan dhibada meel ku koyne mbt ka soone waana eed iyada meel erays banoona feelin dheelane hata walaas dhuxa kadan oo galan hadii la arwaan sidaan inta ka nagaan rajayn
hakad kanku kooyo dheelowga banoonog loogta degmada baydhabo iyo waliba uu saameen wiin ku walada doonee dheelowgii waliba kabashada banoonoga loogta oo muddooyinkii ka dambeeyay hormar markaasay li ku deereeyay